waxaa maanta magaalada Mandheera lagu dhaariyay saraakiisha fulinta wasaaradaha kala duwan ee dowladda ismaamulka Mandheera. Saraakiishan oo ka kooban ilaa iyo 33 xubnood ayaa waxaa dhaarintooda goobjoog u ahaa barasaabka Mandheera Maxamed Aadan Khaliif, ku-xogeenkiisa Dr. Cali, garsooraha maxkamadda Mandheera Beta Wasike, golaha wakiilada hoose ee Mandheera, iyo qaar ka mid ah bulshada Mandheera. Barasaab ku-xogeenka Mandheera oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in dhaarinta aysan ahayn wax fudud, waxa uuna ugu baaqay inay u adeegaan bulshada.
Dhaarta iyo mas-uuliyadda shay fudud ma, waa shay aad u culus. Waxay dadkan meeshan iskugu imaadeen kulligood inay markaati ka noqdaan shaqada ladiin dhiibo waay chief officers. Shaqa yar maahan, insha allah allah idiin fududeeya. Anigana deputy governor igiin haddaan nahay waa idinku soo dhaweyna county government-ga Mandheera, ani iyo his excellency Maxamed Aadan Khaliif oo governor. Marka aad iyo aad aad u soo dhawaanaysiin reer Mandheera, adinkana insha allah la shaqeeya chief officers-ka garab ha loo noqdo, shaqadooda shaqa yar maaha.
Dhanka kale, barasaabka Mandheera Maxamed Aadan Khaliif ayaa tilmaamay in dowladdiisa ogolaan doonin in shaqaalaha dowladda Mandheera ay deegaansadaan Nairobi, waxa uuna baaq iyo digniinba u diray saraakiisha fulinta ee maanta la dhaariyay.
Aani wale wanaan tilmaa saana lahan deegaan. Nairobi, Mandheera, Nairobi, Mandheera. Now we have a choice. Iko muto me lazimishu hapa. You have made a choice to come and work for Mandheera people. I'm going to say, kama kuna nyumbani kwa mali zingine, sasa we kufanya plan, make a decision whether you will want to serve the people of Mandheera or whether you want to run your families in Nairobi. It will be difficult. I will not accept a briefcase government. Serikali anahama kuhuni wiki hiyo ukifika Ramadhani, serikali imehama. No, we can't work like that. People of Mandheera want you to be in your offices so that you deliver your mandate.
Si kastaba ha ahaatee, barasaabka Mandheera ayaa bishii 9aad ee sanadkii hore 2022 soo magacaabay saraakiisha fulinta wasaaradaha kala duwan ee dowladda ismaamulka Mandheera, walow wixii xilligaas ka dambeeyay maxkamadda sare ee dalka ay hakad gelisay dhaarintooda kadib markii shakhsiyaad ka soo jeeda Mandheera ay dacwo ka gudbiyeen habkii loo maray magacaabistooda. Cabdi Qafaar Cumar Ibraahim, Cabdi Qafaar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandheera.